Kidogo mazima, mazima kama shamba na mi mkulima, mkulima so wachoge na ganda na ganda kila siku miniko naye kila sehemu embele menyuma katwisi ninafanana naye ikona akinama akinoka kama msumali kwenye ukuta na mkanda kwa mafuta kama kedonda kwenye kuchu
kidogo kidogo Nyoneshe kidogo, kidogo, kidogo Nyoneshe mikogo, kidogo, kidogo Nyoneshe kidogo, kidogo, kidogo Nyoneshe mikogo
Kukiza michezo nideke, nideke, nideke Onyesha mageke, nideke
Ballet boy, macho lege lege Mtoto kitanda nifundika mcheza kaleti Dege dege, kama na gandisha gundi unoni kiloteti Madenge, madenge, madenge kitanda madenge Madenge, madenge, madenge ni cheke madenge
Kukiza michezo nideke, nideke, nideke Onyesha magenge nicheke, nicheke, nicheke
Kidogo, kidogo, nyoneshe kidogo Kidogo, kidogo Nyoneshe mikogo
Nikuna akinama, akinoka Kama msumali, kwenye ukuta Na mkanda, kwa mafuta Kama kidoka, kwenye mfuta
Madenge, madenge Madenge kitanda, madenge Madenge, madenge Madenge ni cheke, madenge
Nibibida